nitaingia lango lake, ndani ya nyua yake. Nitaingia lango lake, ndani ya nyua yake. Nitaingia lango lake, ndani ya nyua yake. Nitaingia lango lake, ndani ya nyua yake.
Baba.